somo kano kundingisanga cheva itoku imba sosi kererezo kwenda mbona avali vango baba sadia batu avali kera sati nga zene makudu avakola gananga na avala bebange saba ninyavo ye aliendo uza yabwe batu kire minagiro jebe suri ranga nensi jukira nebibindi bebanfu iranga beba gambanti tebanti ambana ngevetia mkomye wabazanya nengo mathayasima watama sima kuma muga kawa Sanguza keka sanyo kange Kayimba kama babaka wa parlamenti Ndiwe tondera ndivera mbetaze Mchima njivuru njiti fetu wa balonda Okugenda mututu suze visuzi ya fe Naba mumu kawala himwali mponga vyo ya Yetuwe ranga tuwa chikola kubayamba Abandi tuwa balonda wanjo gira samwe Ebe mwatu suvi zawe muriba motuse Ne unyama mwaku vado tuwa balonda Mwatu fula bienje no mwatu fisa Fetu valinza mkome wambi yenge vya mwe Usukanga kubiri ne mwesi wa saturu Mkongo fule buwewe tefu tefu Nenka lukolo vesi vichyo kukunonya Nesike nekiazi lebili tesa vibuke Nolisanga nopote nga kumye wafugesi Ngabu hata inza kuda na mwete mudanga Aba ntuba njifu mwaba disappointinga Chiko jera kuruwa zera zirese Ndangara wendi vera nganza ye murikomba Nyo parlamenti ya fe Okwefula batu sepu gemboge musule Etuwa sindika ngako mu parlamenti Tiba mutu uka mutu yamba mkiri la nyinga Echaku sindi sotulo mu parlamenti Watoli koma wonga chotu gamba chichi Nyo watari na chewatesa chona Ewe chisanje chilala matutawana Na vazi nilangu ntolizo mtomu Mamu itirange yunga barongose Nego vate gerira mu parlamenti Kone nyanga mtuwebo kwebwa kusula Ngabe watesa nebano wefula fula Misto jembuzi kwenye jirida mkulonda Chitalo parlamenti ya fe Avantu wanjifu mwaba disappointinga Mwe mukidebu nyola baba kaba fe Mwafana nyenge buganda batalida Avala mulinga bageza kukutugamba Tindo buchayi wembuga kwebwa balonda Mwesibye bisenso byenkweri mutyabula Muli ku misito gy'embuzi egibogeza oludisha Ngosaba akalulu wajja bwa pekoti Kikyogenda n'ekyabangi mu palamenti Teri abafumula mwana asigala waggulu Neve siyogedde ky'ekyabasuula Abatulugunyiziddwa ku lwaffe ne mutakyuka Mwebale mu afaananyi yezo yafiirira ensi Eyalemu okuwabula n'ogyowagira ensobi Kiri mu lwatuntu atunda bakulonda Ennyonyi ekigibuusa egende mu bwengula Mpawo kuwananya kyekigiza wansi Mutuliddemu olukwe biyenje bya mwoye Muli kuntoliza abata balonda Enkola y'ekiryanguzi bubakeredde Kasitoka lyadda kyemmanyika ddadda Akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa Sindigenda n'ensawo yange Mutuliddemu olukwe biyenje bya mwoye Muli kuntoliza abata balonda Enkola y'ekiryanguzi bubakeredde Kasitoka lyadda kyemmanyika ddadda Akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa Sindigenda n'ensawo yange Okuwangala okungi kunyambye mu nsi Waliwo ebintu byendaba ebitalisanye Bwe bibeera nga byebituufu Mathayasi Awo nze embeera natandise obutategeera Ow'oluzungu n'amanyi okuteesa bombi Ani alisanye okugenda mu palamenti Tusindikanye abantu mu palamenti Olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga woo Okugenda okuteeseza eggwanga tufudde So nga ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye Mwe muli n'abatamanyi siginica zaabwe Ebisesa biri mu palamenti yaffe Bo bennyini nga balonda sipiika waabwe Mulimu obululu obwazuulwa obufugiswaza Njagala nnyo okeye endowooza yange Palamenti efaana n'ekkooti zaffe Olulimi omubaka lwatananana Mwabateeseza ekyo kijja kutuyamba Ewandiike n'ennimi azitakutanga Omungereza gwayita intapulita Olwo n'abataasoma bajje mu palamenti Kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba Abakola etteeka eryatasomye takiika Bo balowooza ku luzungu watuluka Oluzungu ndumanyi ng'olulimi lwonna Okutegeera n'okuteesa biba mu gwe muntu Isa Masiya ne Kristu bombi tubajjukira olw'ebyewuunyo gye baasoma wa Abakyayina abatamanyi luzungu wadde wano bulima wakamu fumbe kede bintu biyabwe Mwabe njini abato manji vikozi wade Mwabatu kode anesi mwezi na interneti Na atasomi ajivikula mufoni buku Na abadiguri bazitinkula Facebook Okubero mudu gavusi chefu manga Nenda mubazungu nevaninda kwe ya poti Mwebaze mama neta atabante kateka Ise nungi sako kwa gare kuangali yange Singa bandeka neja samala monsi Usanga nandi vade vampumiza nada Vade mathi ya suwa Mr. Parliamenti Omutesa kila avalia sirinji za mwe Ebyange webi chondeka mutenda Echika chobuongo ngatesa somanyo Onda biranga dara sevu fubuango Sevu nyabwa sota ibene chuchu Utulide moru kwebi enje vya mwe Kuli kuntoliza babata balonda Nekola echi yangu zibu makerege Stoka liada shemanyi kadada Akafuyo ke mwenye gide mwe birikawa Zindige na nesa oyange Utulide moru kwebi enje vya mwe Kuli kuntoliza babata balonda Nekola echi yangu zibu makerege Stoka liada shemanyi kadada Akafuyo ke mwenye gide mwe birikawa Zindige na nesa oyange